Westsidemusicblog.net.
Hey, your trunk.
Kuna binadamu nampenda, ai, jamani ameniweza. Naona analiumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeezy na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shangae, squeezy na la vizuri, na lala nae. Napenda kuliko kula, napenda kuliko hela, asa nanya nabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona wengine misina tena. Imempa mwili akili na mtima, mana wengine misina tena.
Zingatia body, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, mwoneni anapendeza, na vimacho yake. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeezy na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shanga, napenda kuliko kula, napenda kuliko hela, asa nani anabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona mwingine misina tena. Nimempa mwili akili na mtima, mana mwingine
yoko single na wasabai. Hai, 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 hai. Na ubachela nisha uwaga. Bye, 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 bye.
Hey, your trunk.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.